maxdin meedeeda maasunta warqada aragay maadaama qoraal sheesa faylo manin fahmaana laakiin intaanu ku fahmiya maay tahayni oo xisbiyada dhaqdhaqaaq oo yoogadaan qoji macnaa anoo magaalada ku bilaabo saliim shaaq shacab oo xisbiga ayaa shacabka soomaaliyeed mid aha oo ahaa xogayaa arrimaha gudaha xisbiga ana ahaa kulay warqadaas aragi maadaama warqad xafiis wasiir ha ku batyeeta laakiin macnaha oo langlijeeda mafahmo kuraan xisbi oo xisbi siyaasadeed oo wadanka ku jira oo dowladda laha ansixiyey guddiga doorashooyinka ku batiyey wasaarad xisbi oo shahaadadiis wadada oo diiwaan galsan shuruudihii lanka talagalay ha mari oo macnaha shahaadadiis laha siiyey oo dhaqdhaqaaq iyo hoolo inuu ku salahaya tan wali oo si gaar isteed kolonkurojihaga mafahmo korkoamarkaas kubaisu sharcaad wali unlijeed usun sheega
marka isin ka xisbihan marka sen aragaasan anti la era xisbi diiwaan galan koonfur galbeed dhaqdhaqaaq makusuu bii koro anti la era
walaahi unaka xisbi ahaan waa mebaan aragaana wala caqabadkae siyaasada mise kala horumarka umata waayo wala oo hata langudiba imaataini oo xisbi siyaasadeed wadanka lagu dhaliyo si oo horumar landeero oo xoriyad lan helo qof walba shaksiyadiisa lan doorado ama lan doorado marka hob oo macnaa barnaamijkaas habahina maybaan aragaana caqabad oo horumarka bulshada ka wajahan
marka xisbiyada si kiiking oo kale oo diiwaan galan shuruucdeena mari la fasaxay intio sharar qofsado koran guddiga doorashooyinka heer qaranna may leeraay shahaadada ku haysadan may siin la eta marka intii xisbigan iyo haan siin lamid nidaamka mariba intii suubiyan
walaahi ana ka xisbi ahaan mayba ilata nilata waameera fogayey oo xisbiyada oo hata axzaab ee ku jiraan wadanka mise khaasatan oo hata ka hoolan urooga koonfur galbeed inay macnaha ay wasaaradda ha ku batiyey iyo on dib on loo shaar gareeyaan arrimahaas meel ku dararaan iyo wale ujeedeeda ku leeyay iyo ku ogaadaan wasaaradda